msafi.com.
Wakunitaga kipara wana man, wengine wananita kipara jaiva, ote kwa pamoja mnasema uwe tajiri kwa mbevo. Ashante shana, msalimie meneja Sandra Abiba Tazari, mtu atari sambamba na director Basikari. Mambo ya association, generation, information, congratulation, question. Oro ini oro, do you see tomorrow?
Yeah.
Umetuma bando
soga,
nomba simu yako nijile kodi Snapchati.
Umetuma bando,
kesho birthday yangu nataka uniposti.
Umetuma bando,
nimekutumia SMS, WhatsApp umeblue titi alafu uja nijibu.
Umetuma bando,
pokea video call WhatsApp unione sula yako.
Umetuma bando,
nimekutumia link naomba unisaidie kushare.
Umetuma bando,
jamani nimefanya challenge nyimbo ya Zuchu wala fuzu tu wajani posti.
Umetuma bando,
eti nimemfollow Steve Mweusi alafu yeye hajani follow back.
Umetuma bando,
sijui kanivimbia.
Umetuma bando,
nimempigia simu ndalo antumie namba yako, mpaka sasa naona kimya.
Umetuma bando,
eti kipala umeimba nyimbo yako alafu mimi hujanirusha. Au naambiwa mchawi bando, maisha bila bando kakando. Weja Deni Shorty Boy, sikiliza wakumuitaga Lukasi Abdala Kakatu, sambamba na Sadiki Abdala Kakatu. We kigongomea sababu ana bando, na shadow anacheza sababu ana bando, na dubu anacheza sababu ana bando, na ngomo anacheza sababu ana bando. Usijuje chini kwanza mguju tena, usijuje chini, cheza kama tenge mama tengelele, cheza kama tenge mama tengelele. Adumba adumba paka tadumba, adumba 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 paka tadumba, adumba 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 paka tadumba. We producer Miss Kamanda, wakamandishe sasa.
We tulia ukoko, una bando umekonekiwa wifi, utakupiga ukija kati hapa, unacheza wenye mabando tu.
Uvende sasa baba, toa simu mwanangu, wacha uvivu. Toa tambo mwanangu, ingia laivu. Toa simu we dada, acha uvivu. Toa simu na gaga, ingia laivu. Tikitoku laivu, tikitoku tena mama, tikitoku laivu, tikitoku now 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 now.
Asante sana. Kama sija kurusha alafu umetuma bando, utanisamehe wewe.